mwaramutse neza tususuruke tuyisenge Theophile ati mwaramutse tuyisenge we yego twaramutse neza nawe bite byawe se uti ndi Kigali Kacyiru ndasuhuza ababyeyi banje bari icyangugu mubampere indirimbo ya Hoziyana ivuga ngo mbe mwami ni ryari tuyisenge we ubundi indirimbo yitwa turagutegereje Ijwi Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Mukamarakiza Augustin ati mwaramutse. Mukamarakiza we yego twaramutse. Amakuru yawe nawe se. Utahije abakozi bose bakora mu ishyirahamwe Ntega Holding n'abari mahama bose. Urabatura indirimbo Urukundo ya Rugamba Cyprien n'Amasimbi n'Amakombe.
Bora bishaka kutamba mirurgo rukundo
murare maso atagira umanzu bacamicyanzu
murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana
urana nawe simburire warwanya
wamwanzi wica kujya kurura mu cyaha
bitijanja mwimure mure
mwimure narasinze n'imikurukundo nyagikibaka cyane mumenye kunda rumanya wanjye
niba guhinda kandi usanga nukabikangwe
ujye umpamagara nanjye nze tujye tujyana
ashira iminsi asimbura rumureho
niba kandi usanga ari uryo umuhunga
ujye unyama zangu mvure
Urumurwa
hano ku ijwi rya Amerika. Nshuti yanjye dususuruke zose burya uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo rero maze ukande ahanditse ibiganiro urabona hari umuziki naho ngaho. Fred Alonso ati turabakunda. Natwe turabakunda cyane Alonso. Nuko rero uti muduhe indirimbo Rwanda nkunda ya Cyusa.
Rwanda nkunda kande duhuje mende
Tinya yarwiringirwa ngawo rutiga andi baduko yawe si ya none gahora uganza nkurirwa kusha koka ufita gahiciro urwenze izawe abatune inaga ubadutere chance ye koko genda rwanda weje
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adress radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara pe maze ususurukane n'abawe.
Nitwa Gakire Jean Bosco turuka mu karere ka Nyanza, murenge n'Ikibirizi, akagari n'Umututu, umudugudu n'Amasangano. Harasoza Kamegeri turuka uri mu gihugu cya Malawi. Hasuhuza Niyosaba Berte uri Mukoma, hasuhuza Rusiya n'uri Kigali, hasuhuza Nasuwe Mazuru nabo bari kumwe Kigali Kimisagara, hasuhuza Semara Christophe mukuru wanjye, hagasuhuza mama Nigiye Dafroza n'umufasha wanjye Grace Muhimundu, hambata indirimbo ya korali Kigisiyoni Sodoma.
America ikiganiro cyanyu dususuruke mubashanwa ya Jean Baptiste uri mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda ati ndifuza gutasha inshuti n'abagenzi bose bari Mahama abari Burundi Uganda Kenya n'ahandi n'abamenyesha makuru ba VOA ndabasabira indirimbo ya Kamikazi Sandrine ivuga ngo ubugombe bwawe mana Nshuti zacu nahadushoreje ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi ndabashimiye cyane rwose mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Kuko byose biva mu bugombe bwawe banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu